نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم lelo tikale tikuyamba sura ya tsopano pa mutu wathu wa tafsiri pa gawo lathu lo tamba sura masura osiyanasiyana a mu Qur'an makamaka masura aja a kumapeto amene ambwera kumapeto kwa Qur'an imene ili juzu ama sha kumapeto peto uko ndipo pano tikale tikuyamba sura ija imene imatchedwa kuti sura Lahab. Ndilole nuti ndiyambenda iwelenga kaye sura imene ndiye tiziyamba bwino kulongo sura ndi kufotokoza zambili za sura imene. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa mraatuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muzina la Allah namalenga Ar-Rahman mwini chifundo Ar-Rahim mwini chisoni. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Aonongeka manja a Abu Lahab wa tab kuonongekelatu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sizida mpindulile yeyu, sizida mtandize yeyu, shuma shake, kumansu kena kali kwansika mene ye, ada apeza, sana bezi nazo pindulina lilo seyayu, sayasla naran dhata lahab, akapo nyedwa, ndiku ikidwa kumoto, ndiku lawetsedwa kumoto, ndipo zimene zitu zijeti ikapo sachedwa hapa, ndipo moto umenewo uzakala ndi Malawi, uzakala uzadza ndi Malawi wamene ali mphamvu ya kuosha kwa moto umenewo. Wa mraatuhu hammalatal hatab, kumaso mkazi wake amene ndi woyipitsisa kwa basi wonyamula nkhuni, mkosi mwake adzazingidwa kapena kuti adzazunguliridwa ndi kolala yechitsulo ngati chingwe chopota chaulusi wa masamba akanjedza. Ndiye tatintivetseleni bwinobwino kuti kodi kwenikweni chinachitika ndishani kuti mpakana sura imeneyi sura Lahab ivubulutsidwe. Pamene ayo yoti ndikuti achenjeze abale ako apa mtima. Wa andhir ashirataka alaqrabin, uwachenjeza abale ako apa mtima za chilango cha tsiku lomaliza za tsiku la chiweruzo, ngati sangakhulupirire, ngati sangakhulupirire mwa Allah subhanahu wa taala, ngati asalowe chisilamu. Sura imene itavungulutsidwa idavungulutsidwa kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Imene iyi mtumiki sallallahu alaihi wasallama adakwera papilu senza kuti sura imene wa andhir ashirataka alaqrabin itavumbulutsidwa Allah subhanahu wa taala ataivumbulutsa kwa mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Zimene adachita mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndizoni na kuti adapita pa pili lochedwa Swafa. Ndipo pamenepa adakuwa ndi kuayitaniza anthu amafuko osiyanasiyana mwa achibale ake mwa Makuraishi mu munali mmene Bani Abdi Manafi, Banu Hashimi, Banu Mutalibi ndi mitundu ina yotelo. Ndiye kodi atawasonkhanisa anthuwa uthenga umene mtumiki sallallahu alaihi wasallama anabwera nawo udali wotani. Ndiye kudapezera kuti pamene mafuko osiyanasiyana a Makuraishi adamva kuyitana kwake kwa mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, adasonkhana kwa iye kuti amve zomwe wawayitanira. Kenako adauza amene ali mtumiki sallallahu alaihi wasallama, tsopano kwauza anthu aja mowafunsa-funsa kunena kuti kodi nditakuwuzani kuti gulu la nkhondo lamanga msasa m'musi mwa phiri ili ndipo likufuna kumenyana nanu nkhondo m'banda kuchawi kukamasha, kodi munganikhulupirire? Anthu ajapo yankha, wonse adangoyankha pamodzi, ndili uso limodzi kuti ndithu titha kukukhulupirira chifukwa sindinakupezeko kuti ndiwe waboza kapena wonse akhulupirika. Kenaka ndi pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallama adawachenjeza kuti ngati mukulephera kuvomereza uthenga wanga, ndikuchenjezani za moto woyaka moto umene ukukuyembekezerani tsiku lomaliza. Zoyeza kuti ndikupasani ndikupasani chenjezo, ndipo ngati musachikhulupirire chimene ine ndabwera nacho, ngati musayikhulupirire dini chipembezo chimene ine ndabwera nayo, muzoze kuti inu ndiye kuti muli pachionongeko pa tsiku la kiyama, mukakhala anthu oluza. Yedu unapezeka kuti Abu Lahab amene anali mmodzi mwa amalume ake mtumiki sallallahu alaihi wasallama, atamva uthenga umenewu kuchokera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama, adakwiya kwambiri, ndipo mokwiya adamuza mtumiki sallallahu alaihi wasallama kuti kodi ndifuwa chake umatisonkhanitsira ali hadha jamaatana, kodi umatisonkhanitsa pa zifukwa zimene chichi? Kenaka ni mmene ankatembelera mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, naudhu billah, mawu mwana atulusa taballaka ya Muhammad, kuti uwonongeke uyu Muhammadi, naudhu billah. Kodi cholinga chake ndi chimene umatisonkhanitsira panopa? Sinza kuti pano anayemtenga mtumiki sallallahu alaihi wasallam kukhala wopepera, kukhala munthu wozikweza bwanji amasonkhanitsa anthu. Yet apatu ndi pamene idavungulutsidwa sura imeneyi, sura Lahab imene tango iwelenga kumayambiliro ija, ndipo surayi Allah subhanahu wa ta'ala akuyankha tembelero la Abu Lahab kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam, ndi mawu omwewo omwe Abu Lahab adawagwiritsa ntchito pomutembelera mtumiki wathu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mawu amene Allah subhanahu wa ta'ala anawagwiritsa ntchito, Allah subhanahu wa ta'ala anatabbat yada Abi Lahab wa tab, aunungika manja Abu Lahab ndikuwonongekeratu, kapena mutathauzira kwina kuzesa unena kuti aunungike manja Abu Lahab kuwonongekeratu. Inshallah tizipitiliza kutsogolo kuno.